Mama gawalakana mkora we tuliba tukude tuliga zimbiro busisira Manange mbona abona rwachi tinebuza balijide mbonya bonyani Waliwe bintu ebinyige bintu ipi byenjagala njatule nfune ne kubanyamba Kubanga bwe ntegereza okusirika bannange sikulwanga nzikirira ekimugunyo Ekisooka nkyogeza lukumugumu be bakulu bange abo bafa mu ddiriŋŋanwa Ate be bandibadde batuwagira mu nsonga zaffe mpozi n'okuwabula ekika Ate nga bwe nzijukira emyaka giba mitono okubaali abaakasukka obuvubuka Ne nva okuleka gulofe wedde ate nga mpya semakula yafiira ku ggwanga Muyombya mbuusabuusa bwe ntyo ntyo baayaziikibwa eyambikira yamanya kyakufaako era nti yantegeeza Kakati njogeza lusajja sajja n'endongo ndikuba lwakusakula nga kyakulya Balijidde namulabako omundeeba nkutwawayanga mpozi bwe bugambo obusembayo Mulamu yamuziikayo lwabuwaze n'abaana baffe songa wano mukulemeeza emulira we yabeeranga Kakati tuli mu bbanja kumuggyayo n'owe Kenya tuli muteesaako bwe tuli batutudde Mwabekika njagala muwulirize ekirango kyange ng'era njagala tukungaane Ffe abasigaddewo njagala twemanye omuwendo gwaffe ddala tusaana tudduukirire omusaayi gwaffe Bannange tulima tukwanya Waliwo ebintu by'ekika bingi nnyo ebitufuukidde so gwe musingi gw'abalisigala Ebyabyo tukimanyi byayokebwa n'ebyali bibanja kaakati nno byegasse Bannaffe ababiriko baalokoka ekyennaku abamukono okulaba geezira ku mwa Bakitaffe tusigazzaawo babaleetu beesige balituwagula mu biddiriŋŋana Bassenga tulibuuza Najjuma Nalweyiso okubanga be bakubiriza abaffe n'okuva edda lyonna Alikkiriza alifeeyuna lyonna gye tuli batukuŋŋaanidde Yabange ndaba ku kimu abazze baganda bange mu myoyo njagala ntabagana bwe tuba tuteesa Bannange tulima tukwanya kati mwe mulowooza ki ku musaayi gwaffe Nze bwe mbanyumiza ebifo ewange kati bizuukusajja jembe litami okwebaka ngugumuka mu birooto ate omwana alogoota na misambwa bugimutta Nze ndoota maliba gantulege olusigango oba okusumikibwa obwo obubugo Mpulira bwe nfugirirwa obwo obugoma n'engalabi ng'efuga n'ewerekerwa ez'ensaasi Tugambye n'efuna ekiseera ekizibu si kyefuga ddaaki n'ennimirira ogwo omuliro N'omwana alogoota n'agwagwawo ekiro Tugambye n'asaba muto w'enkanamu Mu kibiina ajja n'oluyimba oluzito Wenkere bw'enkulu esimanga eggalira Kyokka akanyoomonyooma ako Bwe ndimutta ndikwata mulala Namunyanyimbe mbakuutira bwe nti Lubaale yeeyogerera atalimbwa Ne bwe baba balongo n'emizimu n'emisambwa byonna n'amayembe Mwenna ngalongala abakyala mwebale Abaami ngalongalo n'abaana mwebale Agawalaggana mu nkoola bwe tuli batutudde tuyiga zimbiro obusiisira Agawalaggana mu nkoola bwe tuli batutudde tuyiga zimbiro embuga yago Banange mbona bona rwakintu nebuza yekikeke kituwe menta Nabana okufunda kunazara tebayiganyo nga babala bakona diguri Emirimu tufunda kunanonya tijabula n'olusi kusiba ku nguudo Emmotoka tulinnya z'abannaffe ntibamala eggaali basikiri okulema Abakazi batandise twesamba n'olusi empewo enkuma okuzingiza oyo nnyinimu Oba jjembe njagala lituyitemu nga tukuddo balubaale njagala yeerobozeemu Kuwange omusajja gyali eyo atafenya era nga gwe mmanyi omusajja emmekete Kubanga yadduukirira abaaba wabye n'okufulula abaaba logo Wamma gw'oli kitalo nkutenda gwe wamponya naganga atafenya Wabulondabiranga wa lusimbi omukono wakuwonya kati olutamba atakula Kiteeno njagala kubanga gwe njiyita nnaddamula naye eddamu nti tuli batutudde agawalaggana mu nkola Ligazimbira obusiisira naye kati empologoma ekaaba bannanga empologoma ebuga yiiya nti empologoma ensajja mu kufiira ogwo mwana gw'entale ali gye ŋŋanga alibeera w'ebweru kirimu gwali eyitira mpite w'erijja aligenda kyennyuma nnyuma nga kalaba ebigere alisuula mu nnyanga